tawa ɗon fuu studio Yafa yetti on e hettinade nde ɗo yewtere ɗum wono yewtere maɓɓe Yafa Soir. Yewtere meɗen Yafa Soir en kalatana hannden haala jambi mbawɗo tawede hakkunde e rewɓe ma worɓe sona gondi. Ndele so on daari hannden liggurdam meɗen ɗum ɗon no heewi sanne, woodi du wona hunde lobbere fay seeɗa, sabi ɗum saabo bonanda gurdam meɗen, woodi du iɗum wawi waddande en torraji bangal kellal meɗen. Sakiraɓe, ndele no hayeɓe hannden gi'irata ɗum ɗon e ley nde ɗo yewtere nde Caroline yele mum e tawti Alice Widrawgo gaɗi nde en keɓan faamude ɗum ɗon fo. Sakiraɓe, fa hannden yewtere meɗen Yafa Vs goo haala ɗo no kural mbi'etegal antipaludisme ɗum. Ndelle so on daari haalaji kewɗi jalti ɗon nde so Allah jaɓi e yimɓe meɗen faso ceka en keɓan faamude laaɓal du ɗon. Sakiraɓe, fa hannden en kalan haala Saint Valentin o, ndelle en keɓan neɗɗo goo to jogiɗo andal e du ɗon, woda ko humpiti en du ɗon. Sakiraɓe, ni wonno toɓɓe yewtere meɗen nde, fadde meɗen omtoyde nde dum wollita on ko sakike moɗon Munira Dikko kam woni yeeso micro.
Leydi e leydi.
Yewtere meɗen hannden alarba ko haala jambi mbawɗo tawede e ley yimɓe. Ndelle so on daari hakkunde debbo e gorko, jambi na wawi tawede ɗon wuɗi. Ko ɓuri hewde fuu hannden yimɓe hewɓe na gaɗa jambi on ɗon hakkunde moɓɓoy e yimɓe ɓe gondi. Ndelle so on daari ɗum ɗon du wona hunde lobbere fay seeɗa, sabi no bonna gurdam meɗen, woɗi du no sabuno en torraji bangal cellal meɗen. Ka hannden no hayeɓe ɓeɗo ji'iri jambi o ɗo hakkunde gurdam debbo e gorko, so Allah jaɓi en keɓan fahmude ɗum ɗon fo. Caroline yelemu e tawti Alice Widrawgo gaɗi yewtere nde, so Allah jaɓi sakiraɓe meɗen pirtanan en ɗum e fulfulde fappaha men.
Fami jami pilowo sino wana tawe min kiili seeɗa seeɗa, mi wawa heddidade an tan.
Wondugol e surbaɓe kewɓe ɗum wonnon Bouka, Sylvestre e Alain, sukaɓe hayeɓe ɓeɗo ɓe duuɓi nogayi. Ɓe min kawli ley luumo mango gallure Ouagadougou na gondi e surbaɓe kewɓe hunde du ko ɓe kollitinta en.
C'est juste éviter la monnaie.
Fa heɓa tawi wona hunde wotere tan gaɗata wakkati fo, sino wona tawe a wayliti na ɗum hokka kuuɗe goɗɗe ɗe jiitata liɗonne.
La fidélité c'est
rafi wondude e neɗɗo goto wo hunde nde yimɓe jaɓɓe. Hannden riwɓe koyeɓe sina daari fo a tawan wona honono noon. Worɓe ɓeydu won noon, sinaɗa haaja wondude e neɗɗo goto ɓerne ma warama bona, suko debbo ma suko gorko na wawi jaɓede.
Hono no Sylvestre e Alain ni, Ahmed Kamdou jango mawɗo le Université Joseph Ki Zerbo na wondi Kamdou e surbaɓe kewɓe. To o woni mo tolo ɗo, Ahmed na tanyori ke jogade surbaɓe hewɓe yo hunde ko yiratake e hitere bonde to worɓe.
Eko riwɓe na tiiɗi, gorko anɗe hoorema aɗa andi salla na tiiɗi. Allah e hoorem ni wonno ko tagili ɗum, heddadade e debbo goto na tiiɗi. Fayne tawe on jehi meeride cinñuɗon, tawe debbo goto keddotoɗa a yiyan joom suuɗoto ya wurtudo e riwɓe. Sinini wondude e debbo goto wo worɓe waɗanono wiyete salla wo nguli nde wawi, heddadade e neɗɗo goto ɗum ka wo riwɓe tan waɗana.
Miijoji ɗi yo miijoji seeduɗi e miijoji Beatrice, kanko yo o jango mawɗo noon. So ni e biile surbaaji oɗo, mon fuu na haani tawa neɗɗo goto wondi. Ɗum du no watta faɓe ɗiɗo fuu ɓe ndeeno.
Mon fuu no haani wondugol e neɗɗo goto, nyawuuji no ngoodi. Key gorko no waawi wondude e surbaaɓe heewɓe fuu, ɗum yiɗaana wiide ke rewɓe kewɓe nyawa saabe worɓe. So goonga Allah, min kay mi jaɓay ɗum ɗon. Fay goto haana jamba de mo wondi dey no yaltida e himɓe woɓɓe kase. So ano yiɗi rewɓe tato ma nayo fuu, gi'a kaɓɓonowaɓe. So ɓe jaɓi ni, nden kay ɓe gara ɓe jooɗo wuro ma onon tan wondi.
Jogiiɗo andal ko haɓɓodi e gurdam hakkunde ɓiɓɓe Adama en, Patrice Kuraugo, kanko kay mo tindina sukaaɓe hayeɓe tinno ta jogo surbaaɓe kewɓe ma sukaaɓe worɓe kewɓe. Mo hollita fa hannden ke wondude e himɓe hewɓe yo hunde ko wawa rimude ko wodi.
L'infidélité
rafi heddadaade e neddo goto hollata no lafi holaare woni hakkunde mon sinini ada holi mo gonduda on keban darude umbaadum wadude li ko warata hakkunde mon e tawti fa hannen ko ngadon ton jamaare gondal mo ganden funtirowan do bangal wana huunde woni do fewre e tawti do hiila nyimgo gonden na jiita wede o do laabal
ki va conduire au mariage.
Soni e Patrice Kouraougo fa handen kanko kay ko otayki ke wondude e surbaabe kiewbe ma e sukaabe worbe kiewbe yo hunde ko sukaabe hayebe nyaajirta handen amma kanko kay mo tindina sukaabe hayebe tinno sela dum don de gonda e neddo goto sabu wondude e himbe heewbe yo hunde ko wawi waddande be saddaaji
en andi tafu
handen sappo enay lewru février hitande winadi di e nogahi e nay wodi duno on andi nyande sappo enay lewru février hitande fu yimbe na ummo na biya na baaja ko habo doyi halaji ngingo e do don do en kebanna abi Anatole Tiemtoure yetta do kongol woda ko humpiti en tariki majjuma sakira meden ballitan en dum firte e fulfulde fappa hamen
abi Anatole Tiemtoure ko on bale jam
bonjour
jam wali ku buri hewdi fu hala Saint Valentin na wiki o idi yidondirgon kulite min tariki Saint Valentin wodi dum yo mana wadgon o idi
Saint Valentin don parle est un prêtre aussi
soni hala Saint Valentin halti hala hore jodi na mopelen goto julirde mbiete do église antique yonkima ko du jamama le wakati kutuwa kia no 3e siècle. Idi Saint Valentin na wundi dumono ala aliji kiudi. Sabu wiaka na Saint Valentin wakati wa daru nande. Deko yara no suru kasu. Suka de bogoto warano wakati funandara dumono bambu. Saint Valentin wundi yoneto njugino do kamdu daliliji no saulita yimbele. Neto ngata no do kuje kainide. Wawatino o sauli dumono suka de bosa bo bumdono. O waliti o yalti dum mon limbum na makko da de fadde makko e hilsede sabu yo neddo kapado de wara o winni tarkuru o yopidi dum mon suka de bangarando nandara bam kasanodo o winni bataki o ko wanno fo timinirani o winni coton Valentin dum mon Valentin mada dum yo alhali goto tariki o iri diduna ada na ekindine idi yimbe yidulbe sabu yo wakati ko poli puntata yo wakati do poli kewdi na kawra sanne ndele do mari debbe adi idi Saint Valentin be kawndini be bi dum on idi yimbe yidulbe ko jootini bi le julirde mo pelen be ngadi dum on idi yimbe yidulbe on wakati yimbe yidulbe sukabe jokolbe mon fu nawina bata ki nawtina dum on jidu mudum nana wadana dum on moje ferfereje de idi dindu so ndara ma dum hebe sembe sanen le julirde mo pelen de
près de façon importante comme ça dans l'église
abi Anatole Tiemtoure min jetti on sanne e ko laabidan dum min dum
ok d'accord merci
ayo mi yetti on fofu modon sanen
Yafa Vesgo o yeto fact checking ok studio Yafa do golidan faso check
yewtere meden Yafa Vesgo o hala safare paludisme ndelle du don du no atafa safare ndedo hebe ko habudo e kural gal halaji kewdi ngalti eli don so Allah jabi du en fahman o halaji die en balla golitibe amen na fasu cieka sakira meden balitan en dum firte fulfulde fapamen.
Le vaccin contre le paludisme RTSS est le
nyaaw jonti jemma to forgal mum ko fuddiri filede na buri duubi chapande joyi hannenga dum fuddum fuddaino hitane 1967 wodi debbo puddudo dum onen wiyata keno Ruth Nasangu wodi o Amerika ton o jeya kanko wonno horejo e wurtinde to forgal ko haanduri e jonte jemma dum hebi moddintinede hitane 1973 wodi Kassin hebi moddintinede Kassin fa buri nonden hitane 1986 5 wodi du mo intindongal onen wo neddo jeedo Belgique o wiata ke no jouer clan kanko inditiri innenen RTSS ka hakkunde 1985 yaha 2024 to forgangal hebi faltade nokkuji kiewde wodi du ngal endama li nokkuje to sawlete neddo biyetedo docteur Herman Sorgo kanko o gundudo andal li ko ha onduri e donnen e bile makko yarugo yeso to forgangal en fuddaino hitande 2000 2019 wonden wonno haddu yimbe gonbe leelide Afrique filotobe wonden be kawliti fabe ndara safare tuforgal gal en fa toyngal waawi renude be awneke be ndari li awnugul mabbe gol li hitande fu li itirgil hemre chapande joyi e jeegom na dum waawi renude laden hinjine cellalli atmaru kam hokki lawol fa tawe ndarama e gurdam paypay salla fa toy dum waawi renude bikoy adame arande fu kural gal en gal artama gal nawtarama li leydi Ghana Kenya e tawti Malawi haddu sukabe hebabe tufay don nen sukabe uyinaaji kembe joyo kamben tufa fandale salla nuy dum latirto ciagal don nen be tawi li itigil hemre wa chapande tati e jeenayo waawi jabanade dum en tinta maya ko habunduri e nyaw jonte jemma dum won ko hollite neddo biyetedo docteur Herman Sorgo halugol hala bonanda ko yata e cella limbe e tawti fahanden ko yata e tuforde de en dum fuddaino gillama mamiti mamira men den wonno ko yita tuforgal ko habunduri e nyawgu biyata variole den en yimbe ummeke e din wakkatiji bi isalla tuforgal gal en wana lobbal cellal e tawti fahanden gineji kesi wakkati fu yimbe na kala halaji bondi e ko rewata donne min kibi yamude neddo biyetedo docteur Sorgo ko yata e nokkure wietene fondation Bill Emilia Gates waldere nenden naati le donnen sabu wadi wakkatiji di golleji dinnen ndari sabu buudi ngala e biile docteur Sorgo haddu li gollal fu na wodi buudi jeedi wattede leemum sinini wodi wakkatiji di buudi ngala gollal ngal en dalot e din wakkatiji buudi ngala no fa heba safare nenden yaare yeso wonde wonko fondation Bill Gates wi hokkam buudi faiba safare den en yaare yeso Bill Gates ga wo buudi tan hokki hala safare tawe o fesugol ko abunduri e jonte jemma dum halam na halete no gillama hitande 1985 dum honko holli docteur Sorgo do biile waldene hinnine cellal binko adama en do nabe kullita ciagal sinini bingel adama fesama ko waawi watede wo jom matan naawa bandu jom wula wodi du nokkure kurangal en rewi non en putan
de douleur de la fièvre et une tuméfaction au point d'injection.
Ko kettindo no dum o yafa Vesgo o minute fact checking mo studio yafa e do goliden façon check.
Ayode sakiraabe worbe e rewbe do nyalaane de do gordo jimol do maynudirten e do yimo meden Cameroon delle sakiraabe no wi'irte ni pula ko wala kerol do 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 maynudirten sakiraabe lamdo hullu en jahago e jam fa kebe yewtere wonde e le yewtereji studio yafa wadanta en min jitti on sanne.